Yeah. Aha, aha. Ke tsama le city 085 la tlapeng ba re matlapang kwa letse. Hey hey. Take time. Sepedi rap star. Dance ke dance malume, fight with them singing na malume. Go monate standing gay ke mfana me, a ke le kompo ke mo rapper don confuse. Dance ke dance malume, fight with them singing na malume. Go monate standing gay ke mfana me, a ke le kompo ke mo rapper don confuse. Dance malume,
dance malume,
singing na malume. Como nothing fana me, akele kombo, please don't confuse this. Dance malume,
dance malume,
singing na malume. Como nothing fana me, como nothing arebo shape malume. Bija signile obete arebo trape malume. Na kithatela skete, asetle tafuleng. Chichete gaete se ke go nyaka kampe. Ke buile o sa le mnate bona thaka tanke. O bojele boa boa nwa metse ntate. Eish, mong ka re re tletse. A re ro iketla boiketlo. Spina dai dem, diga netta. Na metsa dai get mo tshwere magona tsohle. Piano ka e ragang ka e gama ga e ntshoshe. Ke kgosi sekukhune, don't confuse it. Tla ke go bushe. Ausi ge ba go bora tla re go thuse. Dance ke dance malume, fight with them singing na malume. Go monate standing gay ke mfana me, a ke le kompo ke mo rapper don confuse. Dance ke dance malume, fight with them singing na malume. Go monate standing gay ke mfana me, a ke le kompo ke mo rapper don confuse. Dance malume,
dance malume,
singing na malume. Go monate mfana me, a ke le kompo, please don't confuse this. Dance malume,
dance malume,
singing na malume. Go monate mfana me, riketi dance ke dance, bona ngwanola. Ke mo blessi je go fence floppy one let the tell a kinyak wa e bona bariele ya go nwa khala ya manyora re tlo e paka dilo tsaka wa di baka elegance mo teng ba fana ba eish e mong sho wa ngata ke tlo mo gata tlo mo gama tlo bitsa maga let the rantse ke night chief tlo tlo no tsam fanaka a re tswe da ba mele champagne re blesse bana ke ba le re ba theke thaka o nyaka ola ne a roba le theka. Saka le yen, chaba le yen, maro fake choice le yen. Standing gate, take time. Dance ke dance malume, fight with them singing na malume. Go monate standing gate ke mfana me, a ke le kompo ke mo rapper don confuse. Dance ke dance malume, fight with them singing na malume. Go monate standing gay ke mfana me, a ke le kompo ke mo rapper don confuse.